abakulira ebyobulamu ne bannamukago mu district ye Kiryandongo basanyufu olw'omuwendo gw'abaana abakonziba okutandisa okukendeera mu kitundu kyabwe ekyo. Alipoota y'ebyendiisa y'abaana ey'omwaka 2024-2025 mu district ye Kiryandongo eraze nti omuwendo gw'abaana abakonziba gukendedde okuva ku bitundu 10 ku buli 10 bwe gwali mu mwaka 2024 okutuuka kati ku bitundu 7 ku 10. Bwe yabadde nga asisinkanye bannamukaga ab'ekitongole ekyamawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku baana ekya UNICEF wali ku kitebe kya disitulikiti y'Ekiryandongo akola nga akulira ebyobulamu Ekiryandongo Dr. Irene Nabitaka yategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu mu kusomesa abazadde ku ndiisa y'abaana ennungi n'okwongera ku muwendo gw'abasomesa ku ndiisa y'abaana.
Ffe nga Kiryandongo nga district tusomesezza aba health workers ogenda wansi okusomesa community nti okukonziba abaana bano babeera bafaananye batya ate kiki ekibaleetebwa okubeera mu eyo embeera solati nti abazadde bwe balaba nti abaana babwe bali bwe batyo bajja okufuna obujjanjabi. Tumanyi okukonziba kuva ku ndyambi, so kye tusoose okukola one okusomesa aba VHTs ne ba health workers okugenda wansi okusomesa ba mama ba community leaders okubasomesa nti emmere gy'oli ewaka enakuba efaanana etya.
Dr. Irene Nabitaka asabye gavumenti okwongera ku muwendo ogw'ab'ebyendiisa mu disitulikiti nga mu kiseera kino Kiryandongo erina omuntu omu yekka avunaanyizibwa ku byendya mu disitulikiti yonna. Akulira eddwaliro lya Panyado Health Center for Dr. Alex Paulo Tezita ategeezezza nti ekimu ku bivuddeko abaana okukonziba be bazadde okubaliisa ekirindi ekireka nga abato bayala olw'obutaba na maanyi galwanira mmere.
You can't mix a child of 5 years and a child of 2 years to feed in one plate. So those are some of the things that may contribute to malnutrition. Culture. The other thing is ignorance, as you heard from the district. People may have me thinking it is not a condition, it's not a disease, it may be witchcraft, it may be something else. So people tend to move around. By the time they come to the health center, they already have complications.
Avunaanyizibwa ku byempuliziganya mu kitongole kya UNICEF Vez Wilmot yeebazizza gavumenti ya kuno olw'akaweefube assiddwa mu ntegeka ez'okulwanyisa okukonziba mu baana ne yeeyama nti UNICEF yakwongera okusaggula bannamukago okukwasizaako gavumenti.
We will continue to provide support to the local communities in the district under the leadership of the district and the government of Uganda to local communities as they deal with malnutrition among their children. And local communities have a key role to play as they can make the necessary changes in allowing children to have access to a nutritious diet.
Disitulikiti y'Ekiryandongo y'emu ku disitulikiti za Uganda 13 ezisingamu ababundabunda okuva mu South Sudan, Congo, Eritrea ne Sudan, nga mu kiseera kino ababundabunda omuli n'abaana abato basukka 16.